mugihe ashizwe zibira umwami w'urwanda kigeri wa gatanu ndahindurwa atanze aracyari impari aho kizigacibe kizoshingurwa ivyo ari byo byose umuvugizi w'umwami Boniface Benzinge aremeza ko kugitwara mu Rwanda bitari muri gahunda yaganiriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
turacyari muri processes zimwe ntibirarangira ariko kwa gatandatu ushize niho twagize habonetse umwanya wo kugira ngo abashaka kumusezeraho baze kumureba muri funeral home ya Vienna niwe washyinguwe muri iki gihe provisoirement kuzamutabaza ntiturabyemeza neza igihe ejo habaye misa nanone muri Saint Athanasius ahantu yajya agasengera basoma misa mu kilatini nk'uko babigiraga mu Rwanda ni nacyo cyatumye bahakunda akaba yarabaye muri iyo kiliziya imyaka 25 ejo bamugiriye seremoni za nyuma misa yasomwe n'abapadiri batatu kandi misa nkuru bamusezeraho haje n'abakristu benshi basenganaga nawe kuko n'abantu bari barabaye inshuti ku wa gatandatu utaha itariki 5 nanone niwo munsi wa nyuma wo kumusezeraho abatigeze baza bashobora kuzaza kumusezeraho kuri uwo munsi nanone bizabera kuri muri Vienna nanone muri funeral home
abo bapadiri basomye misa mu kilatini harabaturutse mu Rwanda bari barimo
oya na bintu ko ari bazi ni batatu ni nabazungu ariko harundi musenyeri wo mu Rwanda wikabwayi wari waraje yarahari nawe muri iyo misa ndetse na pastore Zirampyisi nawe wari waraje avuye mu Rwanda nawe yarahari baje kumusezeraho
ubu rero mwavuze yuko gutabariza umugogo w'umwami mutarafata icyemezo muri mu mishyikirano se na leta y'u Rwanda kugira ngo mufatanye noneho mumenye uko umugogo w'umwami uzatabarizwa naho uzatabarizwa
ntituremeza neza aho uzatabarizwa ariko ubwacu twebwe kutabarizwa mu Rwanda ntabwo tuzabikora naho baba babishaka ariko igihe nkuru nkangiye nk'umuvugizi w'umwami nabasobanuriye ko ngomba gukurikiza icyifuzo yavuze kiriho kandi gikwiriye kubahirizwa kandi no mu muco no mu mategeko ndetse ya leta kugira ngo icyo iryo ijambo rya nyuma ry'umuntu bakurikize ikintu yivugiye ubwe naho ibyifuzo bazana ubu ngubu ntabwo twabifata ngo tubinyuranye n'igitekerezo yari afite ndabona icyo gitekerezo cyo kugira ngo tujye kumushyingura mu Rwanda nibwira ko kitariho rwose
yaba yarabasobanuriye impamvu atifuza ko umugogo we ujya mu Rwanda
ibyo babigize kenshi bashatse Kagame akiri vice president niwe waje kumusaba kugira ngo atahe ariko akavuga ngo akuriye gutaha ngo nk'abandi banyarwanda ibyo yarabisobanuye kandi yanabibwiye Kagame ubwo ati icya mbere binyuranije na constitution y'Ababiligi babasigiye kandi ariyo mu kigenderaho ntabwo yigeze igira amendment kuko muri iyo constitution yacaga umwami igaca n'umwami Kigeri wa gatanu ati sinshobora kuza ngo nkore binyuranye na constitution y'igihugu ati icyo gihe baba bafite uburenganzira bwo kunkoraho icyo bashaka cyose kuko n'abanyuranije n'umuco na constitution mugenderaho yamubwiye impamvu ze zose ndetse n'ibaruwa harimo ingingo nyinshi zose ntacyo bakurikije agiye ahubwo yaravuze ngo umwami Kigeri wa gatanu yaze gutaha ngo kereka abonye red carpet binyuranye n'amagambo twari twavuganye
none rero ubu
bakomeje no kongera kohereza ambasaderi nk'inshuro zindi zigeze kuri eshatu ariko iteka bakazana igitekerezo gishya
ariko se none
babikoze n'ubu ngubu
yego
pastore Zirampyisi yari yaje nanone kubimubwira aramubwira ati ibyo navuze mbere ntabwo ntacyo mpindura bakwiriye kubanza bakabisubiza
shansori y'umwami ukaba n'umuvugizi w'umwami Benzinge Boniface ndabashimiye
murakoze nawe kubimbaza.